Abantu abasinga obungi bali balowooza nti ndivudde ku ebyokulwanirira eddembe mu Uganda. Nabagamba nti obuteesimba era nayo yali sayini emu ku ezo eziraga nti tuli mu lutalo tulwana. Bw'oba olwana n'olowooza nti olutalo luli ku ggwe oba olimbye. Wetubeera abangi mu lutalo buli omu ateeka ku bulooka eyiye mwena ne muzimba ekintu. Nabagamba nti nkyali mu lutabaalo ate lutalo tukyagenda nalwo mu maaso okulaba tutaase eggwanga lyaffe ne Bannayuganda. Olwaleero njagala kutegeeza abanansi, abaami n'abakyala nti bwe ngenda mu lutabaalo olwo nja kuba nsinziira ku party eya Alliance for National Transformation.